Nkwa sɛm bere ni onua ɛbrɛ aso sɛ ɔbɛyɛ krado na afɛfɛ a obi ɔbɛn wo no wase wɔ sɛ nkwa sɛm bere edu asɛm yi yɛ asɛm a wokyi a bɛhu ɛkwan a ɔbɛfa so a bɛtumi abɔ w'abrabɔ womfa kristo sɛ wo kra gye nka so a bɛkyerɛ wo kwan a ɔbɛfa so na wode wama Awurade Yesu Kristo sɛ Kristo pie a yɛmu biara anyɛ ɔyeraba. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo bɛkyɛ asɛm yi. Asɛm yi yɛde firi Lifeway Media Ministry ɛhɔ a ɛwɔ United States of America na nkorabata a nso yɛwɔ Ghana ha kasa firi Kenya ase kwabere. Na mamadi ase wafre hukafo unia na ubibiara na wasi wase nkwa sem ebre edu basile se ye mbombaye odonfo ni mbobo hufo adini na situ mfo una ubo osro ni asasi ni mwemunyo menye na ubo yen radi onipa so yes so obesum we urade e woni kwanda nyina na nso biribinti mabebre apa wuchi e da wasi wa kwanja odi amaye so bibie ya dwene enti ase mu na we yu we di ache wasem na sauba e mubia anyo iraba e da wasi na Yesu Kristo di mu na ye bompae amen asemi Atuni din se, 5 ways to prepare for the end time. Akwan enuma upefa so na wesisi wo ho etwen eye ebre. Onua eye ebre ho asem no edu bebi a yentante ni bebre. Ene no ni onipa epe se otie ene se ye wonyoma edu wo ho a ofa so a betimi edi ye ye wonyoma nsie wo ho a ofa so a ebema wetimi sisi adan wetimi edi dwa ye aye noma bebre eno ana ende e ana ye ni da so se ye kɔ onyakopon fia e ana esu se eno na ye tia ebeboye atende me na me nkwa sɛ me so eno ebeka afa iwe ye bre ho adenti na America ne saa Awurade Yesu Kristo e kan pefe se e wo Matthew etie eduonu nan nyimu eduasa enan ekosi eduonu mbaako na wefa ne bre atasitase mu baako saa oyi se ebe wie iwe ye bre ho asem e wo dia chechira yesuyin sanse iwe ye bre ho asem in sida de biara twase ye boye ho enkai o si Matthew tie do ni nan imu eduasan enan no si nokre mesimo se nokre mesimo se awonto to ase yi erentwem ti se yenum nyina abamu ansa se wonya bra na ofa otwe sem na obetimi akenkan Matthew ehoma no eti edweni nan no frase oba ko a Yesu e ka fa wiase kwan a befa so na hade Yesu Kristo no besan ababio ebra na Yesu Kristo wuye no sori ye no ema obisa ne se na umaya na etosu nyenu no ebeye den bibri Edward Jr. kaso Yesu Kristo omma ti se ugan babio nemum oba boba ti se ahwenade anade ne ba oba gidigidi oba na ni bre so oba na hode mu na se won jine ye a otim bunka fa so na fa ku yesu kristo ya yesu kristo e kan se ahini be sori ahini yesu e kwa mba mia mia asase wusu wusu beba amaye be sori amaye su ya hea saano ma wei e nyina erisisi e wuyasi emu enuti emani kase saanyo mwe nyina besisi ya ene die nokre mesimo se I want to ask you edentwem age se yenum nyina abamu ansa te nyoma radio su bo boss ni nyina anu I want to ask you because we na se bro kan ye no eye be ye mfie mpim mienu etwem first am se dako eye mfinhia pim o nyakopon ni if we sharp him so a dark room over the name, dear. So, old Bundan, what kind that? If you mono, and eh, one more, or perse, babu mono, a creature, and say, a brown man, Israel, a timmy by your mind, 1948, a mono. A free bra, a woo, yang. From 1948 I dey ba say wo 1948 dey ba you dem say e bit ya say you won 1900 kra na omoda e wo ho bi e bi wo ho na we had to miss you yo ho because wo hwe sasisisa bi si e bi anya 146 years e bi anya 25 years but we no adishemu no amae hu se bro man isa be your man no emu no ana odi bu sa na no eni ti sa fa fo na ye wo wa ede babesi nai ede ko enimi enim bra na de excuse baba but nsem o kain ni sanchire no no ede di no se sa afoi enua ebe hu sa nyoma wonyere ntwem I say, you know, a boom. I say, or so near as I see big na, men some eddie, a ring to me da. But I mean, you should be afa. A numa, a numa, and a quiet numa, so old fast who are beating me a boy, or what we see, see who am I a year 5 ways to prepare for the end time. But the amino came, a nkom sha na okase sa woni nyina erintwem age se na sam no abamu ansa ediminu a wutie me woro twen den osu ni asase ebetwem akọ na mensam de erintwem da de da no ni donko ni de obiara enim asura bofo ene oba no mpo enim chi eja no nko ara nia orika akire minu mienu ni se asura bofo kwa osum onyankurpon no onim oba no nso ya aro Yesu Kristo no onim age se eja no obo so ni asase onokuto ena onim. But then, no. Apart from say HSM, no. Any baby, like a cancer. When you go back and say, Debbie, see, and you buy a mamma gun, a hakrana. You won't say, will be in your bria. Meet a menu, my dear, by me call your social media swa. You will be a bobo, no, a dacano. Say, by December, no. Na Onyakopon aba isuye kese bi baba na beta for 2 years ti wo a ubenya akwanya na wura sa akunum no ubenya enkwa waye ti twesem no awaka kire nse o se da no de ne don kro no obiare nim osura bofo ene oba no mpo enim aji eja no kwara na sadia no wanda no yeye no sara nso na onipa ba no ebeye edi no no se de atwesem ike se no wanda no ye den isuwi bai na no ono ntie se o zuwi bai dia na onkase isuwi besa bebio nemmom no ebai ewo ebra ye bo onipa kokko na nipa anya sitie entie onyankropo asem na sa otua twasem no so a o se dano se da no wanda no eye no sara na onipa ba no so beye na se de enda no a edi esu ye chinu mu no odidi na wonu me ware ware na ma wade edi kosi eda noa sane adaka no mu so enunti eda zi mi se onyankropon ebesan edi ensuire no edi aba nemu de onyankropon eka ne se enipa didi ye enu me eware ye eji wani empo no noa ekɔ kan no so wa ba akura nya no noa edi beye mfie aha ne aduenu ena de boss akoko wi oni pentie momanya munda ne yankan na se radio yesu kristo kwa senua no so no na owiye no sori no se ebu na ne yankan na yanfa ne se 2025 years ni urade mbai nemom ne nyo kokka ye bia bebem se ebebem ene bebi so wa che oba bank wa ba sa no wa na no ye no wa preachi for 120 years na eda no dui nipa be ware nipa be didi ajiwani rebefi adeba kwa misu atwese ma misu oye pa ne se mon hwe ye ne urade da no amma o wa wo bre ne ba fa bre na ya dom su kopa ne be bre edo anu ba ye den e ba jo ene hwe nya me suma se ebra be urade ye 2000 mu ne ye ka se afibia ye 2000 bia se BBC no sa finimu no hwe nipa ho kekane tese unna bebia nipa bodo re se radio yesu kristo eba na nya dia ye dia adwene buse radio yesu ba no sa dan no beba wo ba ji se nyoma nyina radio yesu kristo aka no ese ni nyina ebem bekanfu yesu kristo ma wo se bra ebeto asem isu san fakire so kraje nkwa ene ya dombre ene ya nkwa jeda sase nyoma num ene akwan num a wo ho a so sesie ho no adwen sa da no edi kan nya mmo so nemmom no so fakire so kraje nkwa rauti na se mi ka se yesu se rade bi odi boye ni 92 be wuji mi fa fuzo chemi na ne medem ho to ma fa se kra ajenkwa bible so bi obo radi ni obaje nkwa ne ne jimi se upiwa hini mama yo iraba se obo sa mpa ye we na ukasa ukasa asem wetu eya menim se radi ajum ti da fofron so ukol lifeword.org a open kwansem a aye kasa hudu bia wuti bia no twi de ebehu no na obekoso echi na ebeboa wo se kristo ba wanyo ebe ya mishura wo ya menomo ya menka ho se wuti nkwasa ya msomfo akwahefo na ene mocha asem ni se da foforo so boy card na wuti srese phone number ni 0244869499 0244869499 and Kwasem Ebre. Let me show. Bye bye.